Anpenda anpenda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six settings kiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap. Ay, kutete, ay, inatuteta. Ay, ay, minakana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutete, ay, inatuteta. Ay, ay, minakana mwa, anamba nala.
Cheki, cheki, mina we, ah, tuna do the math. Sarenda, take over, Joe, angusha mabitha. Baby, si ubendova, kwanza venye inafa. Tina chocha mina penda hikifa. Ukidigida digida pale tu kwenye machuo. Mina sikia sikia ni kama ni komandom. Sai ni kozon mamizinga ni za chrome. Manzi unanibamba mahari ni tachukua lon. Na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani. Na utamuaga misi jui joni majigani. Nikimaliza utasema joni nani dadi. Hari crazy ule boyo mashinani.
Anpenda anpenda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six settings kiwa bamba. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chap chap. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chap chap. Ay, kutete, ay, inatuteta. Ay, ay, minakana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutete, ay, inatuteta.
Sinapenda kuzienda, ten over ten imejikenda. Mzabibu ndo agenda, figa ni nane si utapenda. Chora saba,
she's a bender.
Sita 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 enda. Nakupenda ni takupenda, maraka tano thani nitenda. For you necha mavela, for you necha pamela. For you necha mavelo, skin kumboka itaya hela. Ha, vitu ni tatu, ha, suskize msela. Kuna novu, kuna matope, zikipatana ni natela.
Anpenda anpenda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers. Anpenda hizo hip six, settings kiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap.
Ay, ay, kutete, ay, inatuteta. Ay, ay, minakana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutete, ay, inatuteta.
Skia,
ay, minakana mwa, anamba nala.
Anapenda bima yangu juu ya venye inakitoka. Niko hapa kaloleni tukomboka. Demka mechibeba independent na nafocus. Na fikia tuende wapi mdeo deresta na donga.
Basi basi real don dada. Wada na wadada. Wezi ni kumpea na ma MC mafala. Kila flow na CTV to deadly na sibala. Nkitokia na kapengwa na shanga aga ajab. Tuende basi wapi nuku ni mekladi. Sana kona nani hizo nzabu nuasi. Basi nipe na fasi nkona hospa wa farasi. Nataka tuende wapi haya anzisha safari.
Anpenda anpenda kuzi lika, anpenda chicks, anpenda tigers. Anpenda hizo hip six settings kiwa bamba. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chap chap. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chap chap.
Ay, kutete, ay, inatuteta. Ay, ay, minakana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutete, ay, inatuteta. Ay, ay, minakana mwa, anamba nala.